Ready, mo? Now I'm not so gamba on this one. Yeah, when I'm so wet, I'm a
genius. Go deep production.
Oh, you know what the name? I put on the name. I will own ya. Wabula bakuza. Episode na muchigana. Nana ya karo murungi ya kwe. Wabula kuye manda. Tugatagane, tugatagane, nenyo yojisisinkane, baby, nakaweta mkuna nike, mkulita joche sina kupia, mkulireke yo wampita, unyumo kulianga jipiza,
mama, siti mecho kulia,
watoreza webale,
wanyu mungu zadia, wanekanchu sekala,
mama, siti mecho kulia.
Kirabo manyo kujibaja Yegwa mpome seza na katuna Kweba sokera weba libatuna Kale kwewe kweke na era manyindi kusanga Kuboli mwebya ngebiona Netabazo manyo jikoliza
Tujanja waze balibalu mwe abafabafe Emiti majisisikane jikwatakane Twelio wenze na wepe imi
Mkuhita joche sina kupia Mkulireke yo wampita Unyumo kulianga chipiza
Oma, siti mecho kulia
Watoreza weba ye
Wanyu mungu zadia Waneka chusekala
Oma, siti mecho kulia
Wanganga basanga wangwata Baby wangwata hey.
Wanyonja Ngechangwe wanyonja Wanyonja ha.
Kati tukwatagane Tugataganye Nenyo yojisisikane baby Nakaweta mkuna nike Mkuhita joche sina kupia Mkulireke yo wampita Unyumo kulianga jipiza
Oma, siti mecho kulia
Watoreza weba ye Wanyu mungu zapia Wandenga nchusekala
Oma, siti mecho kulia
Kwewe kweke na era manyindi kusanga Kuboli mwebya ngebiona Netabazo manyo jikoliza
Oma, siti mecho kulia